Igitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma, igice cya 26. Umwami Uziya afashwa agakomera. Nuko Abayuda bose bajyana Uziya amaze imyaka 16 avutse, baramwimika aba umwami mu cyimbo cya se Amasiya. Yubaka Eroti ahagarurira Ubuyuda, umwami Amasiya yamaze gutanga asanze ba sekuruza. Uziya atangira gutegeka yari amaze imyaka 16 avutse. Amara imyaka 52 i Yerusalemu ari ku ngoma, kandi nyina yitwaga Yekiriya w'i Yerusalemu. Uziya akora ibishimwa n'Uwiteka nk'ibyo se Amasiya yakoraga byose. Amara amaze gushaka Imana mu bihe bya Zekariya wari ufite ubwenge bwo kumenya ibyerekanwa, kandi igihe cyose yamaze ashaka Uwiteka, Imana imuha umugisha. Bukeye aratabara atera Abafilisitiya, asenya inkike z'i Gati n'iz'i Yabune n'iza Ashdodi, maze yubaka imidugudu mu gihugu cya Ashdodi no mu Bafilisitiya. Imana imufasha arwana n'Abafilisitiya n'Abarabu babaga Iguri Bari n'Abameyunimu. Kandi Abamoni batura Uziya amaturo, izina rye riramamara rigera harasukirwa ha Egiputa, kuko yungutse amaboko cyane. Kandi Uziya yubaka iminara i Yerusalemu ku irembo ryo mu nkokora y'inkike no ku irembo ryo mu gikombe, naho inkike ihetera arayikomeza. Kandi yubaka iminara no mu butayu, afukura n'amariba menshi, kuko yari afite amatungo menshi mu gihugu cy'imisozi y'imirambi no mu kibaya. Kandi yari afite abahinzi n'abicira inzabibu mu misozi no mu masambu yera cyane, kuko yakundaga guhinga. Kandi Uziya yari afite umutwe w'ingabo zatabaraga ari ibitero, uko umubare wabo wari uri babazwe na Yeyeri w'umwanditsi na Maseya w'umutware watwariraga Hananiya, umwe mu bagaba b'umwami. Umubare wose w'abatware b'amazu ya ba sekuruza, abagabo b'abanyambaraga b'intwari, bari 2,600. Kandi batwaraga ingabo zigishijwe kurwana 3,700,500, batabaranaga imbaraga nyinshi, bakarengera umwami ku babisha be. Uziya atunganiriza umutwe w'ingabo wose ingabo n'amacumu n'ingofero n'amafurebo y'ibyuma n'imiheto n'amabuye y'imihumetso. Kandi Yerusalemu ahakorera ibyuma byahimbwe n'abagabo b'abahanga byo kuba ku minara no ku nkike aho kurwanira, ngo barase imyambi n'amabuye manini. Izina rye riramamara rigera kure, kuko yafashije bitangaje kugeza aho yagiriye imbaraga. Umwami Uziya yishyira hejuru agafatwa n'ibibembe, ariko agize imbaraga ariyogeza mu mutima we, bituma akora ibyo gukiranirwa, acumura ku Uwiteka Imana ye, kuko yinjiye mu rusengero rw'Uwiteka akosereza imibavu ku cyotero cy'imibavu. Azariya w'umutambyi aherako yinjira amukurikiye, kandi ari kumwe n'abatambyi b'Uwiteka, abagabo b'intwari 80 babuza umwami Uziya baramubwira bati, yewe Uziya we, ibyo ukora si umurimo wawe kosereza Uwiteka imibavu, ahubwo n'uw'abatambyi bene Aroni berejwe kosa imibavu. Aha heru have, kuko warengereye, kandi ntibizaguhesha icyubahiro kivuye ku Uwiteka Imana. Uziya ararakara, kandi yari afite icyotero mu ntoki yenda kosa imibavu. Akirakariye abatambyi, ibibembe bisesa mu ruhanga rwe ari imbere y'abatambyi mu nzu y'Uwiteka, iruhande rw'icyotero cy'imibavu. Azariya umutambyi mukuru n'abatambyi bose baramureba, maze babona ibibembe bimufashe mu ruhanga, bahuta bamusunika ngo ahave, ndetse nawe ubwe yihutira gusohoka kuko Uwiteka muteje indwara. Nuko umwami Uziya aba umubembe ageza ku munsi yatangiyeho aba mu nzu ye y'akato ari umubembe, kuko yaciwe mu nzu y'Uwiteka. Umuhungu we Yotamu aba umutware w'inzu y'umwami, acira abantu bo mu gihugu imanza. Ariko indi mirimo ya Uziya, iyabanje n'iyaherutse, yanditswe n'umuhanuzi Yesaya mwene Amosi. Nuko Uziya aratanga asanga ba sekuruza, bamuhamba hamwe na ba sekuruza mu gikingi cy'abami, kuko bavuze ko ari umubembe, maze umuhungu we Yotamu yima ingoma ye.